Top A on this one, King Swagger and Wonders Production. Top A in the news there. Yendezam Kwendeze, Shomesem Shomesem. Yendezam Kwendeze, Emiti Maya Bantu De Kwendeze.
Yendezam Kwendeze, Emiti Maya Bantu De Kwendeze.
Yendezam Kwendeze, Emiti Maya Bantu De Kwendeze.
Yendezam Kwendeze, Emiti Maya Bantu De Kwendeze. Nibakuleba ngoli nkakanyasa. Haza bobambi nibingana kabasa. Ebe nkugambati bakwenda kumpereza chance. Bara wakura nebenda bakugaruza hansi. Niba jole kito benda nsete hasi. Nibenda ngomenda ale umunjiwe chinyasu. Kungshora ndashanga batire hona gasi. Niba kwenda ngomendire ahasa hani. Niba kusheka bambi nguto ene na mani. Niba kugayaza ngutora kwa sena pe. Kaninda avine pe nikanoba kujana roli. Mukambo tukwase otuhere zamani.
Yendeza mkwendeze. Emiti maya bantu de kwendeza.
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 Yendeza mkwendeze. Kwenwa chotunga chachotura no nyendeze. Uka manyani chibi haza uchi kwejeze. Uka hinduro monton stoze zinelusa. We Nuguma nukangamu. Nuyene nechindi mchilo kemu. Toko ene chinkukola ngumfule. Wafase demone zindi zigwe. Hindura hindura mu. Lecho tiyontuwa ziwe hindura mu. Hindura hindura mu. Chendeza hakwari hindura mu. Hindura hindura mu. Mandi hova kuryo hindura mu. Hindura hindura mu. Hindura mu. Stop eh. Yendeza mkwendeze. Emiti maya bantu de kwendeza.
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 Leka kunshanga ndechile okendejeze. Leka kujendo humire baka kutomeza. Leka garuko gazo liro kantomeza. Mukama na yenda.
Listen, listen. Ogoma nukanga. No yele ne chinde mochilo kemu. Toko ene chinku kolo ngufule. Wafasa demone zindi sikwe. Leka kwe kora bize nyendeza. Mkwendeze mshobese mshobese. Bas! Nyendeza mkwendeze. Emiti maya bantu de kwendeza.
Nyendeza mkwendeze. Emiti maya bantu de kwendeza.
Nyendeza mkwendeze. Emiti maya bantu de kwendeza.
Nyendeza mkwendeze.